Bobana chewa abataka bali na kutumbula ebyobulamu bazemo okulaga obwetaavu obw'okubangula bannansi kabi akali mu ggwanga olw'enkozesa embi eddagala lya antibiotics ekivuddeko obuwuka obuleeta endwadde okubanga tebukyawulira ddagala mu nteekateeka ya antimicrobial resistance. Bano nga bakulembeddwamu aba Community Health Nga and Information Network mu bufunze chain bagamba nti Africa yesinzeemu ekizibu kino ng'ebitundu 27 n'obutundu 3 ku buli 10 ku buli bantu 10,000 bafa olw'ekizibu kino eky'obuwuka obutawulira ddagala nga bano abasinga bafa mu Kenya obulwadde bakafuba n'omusujja gw'ensiri ng'obagasse wamu. Regina Kamoga akulira chain ategeezezza nti okuziyiza akawuka kano kwetaagisa olw'ensonga nti ekizibu kino kiba kinene nnyo era nga balina kuyita mu mpenda ez'enjawulo omuli okugira obuduuka obutunda eddagala si buli limu nti tunda buli ddagala kw'ossa n'okwongera okulungamya aba bonna abali mu mulimu ogw'obusawo. Babadde ku mukolo w'okusiima Regina Kamoga ng'omu ku bakyala 8 mu nsi yonna abalwanyi okwanganga ekizibu ekya antimicrobial resistance mu nteekateeka eyo. Dr. Nathan Muyinda ne Gladys Nalukenge okuva mu chain be babadde battaanya ensonga eno.